nipunguzie stress, yeah. Nipunguzie stress, nipunguzie stress, my dear. Nipunguzie stress, niwe no more, niwe no more. Nipunguzie stress, nipunguzie stress, my dear. Nipunguzie stress, niwe no more, niwe no more. Wendo nafanya mimi siwe sawa, kuni overdose stress, no no na dawa. No my baby, nina moyo, kuni komoa, unanyonea. Vitimbwi timbwi, visa vingi unaletea. Ushanipiga matuki, yo no no na fair. Kisa na kupenda, no no na poa, I'm so fine. Nipunguzie stress, nipunguzie stress, my dear. Nipunguzie stress, niwe no more, niwe no more. Nipunguzie stress, nipunguzie stress, my dear. Nipunguzie stress, niwe no more, niwe no more. Kama tatizo mnambie, why every day unimumie, unaufanya moyo humie. Kwa vituko nitambie, kama hunipendi nambie, na ufanyo moyo unie. Chungu mizidishe na nitesa kungu kungu, siko ninaona hukungu, yeah, ya uvungu. Yale mapenzi yako wapi? Yeah, nipunguzi ya stress, Vitimbwi timbwi, visa vingi unaletea. Ushanipiga matuki, yo no no na fair. Kisa na kupenda, no no na poa, I'm so fine. Baby, no no no. Nipunguzie stress, nipunguzie stress, my dear. Nipunguzie stress, niwe no more, niwe no more. Nipunguzie stress, nipunguzie stress, my dear. Nipunguzie stress, niwe no more, niwe no more.
It's Bonshu.